rewbe worbe ferebe to ete cigama warbe gari ahmed do endang buri ba lebbi didi ni enda ko em gonde wuro go enda jiango der leydi niger himbe wuro be du kanyon won ko wernibe no nandani be hono wuro mabbe ni himbe non latibe du be doggi to enda nigeria gam batte alla e waruwar ko be gadne e jawdi mabbe ko no tetem zulay o yo debbo non jiado e ferebe nigeria wari joda do endang halnan en dume wonno satoromaji ko be ji
bara yuni son atebiem
wi be ka en kippitime be buli wuro amen be teti jawdi amen be bari himbe amen wobbe jaati dum wadi ko min bi to min dogira min garta wuro amen do dum wartirime jon min don gidi ballagal sabu min gala ba ko min borno min gala ko min nyama himbe buro gon kam e en bernime no heba ko wallitimi
ko arama so ko bamuna konti
hewbe mabbe fu no tawda e chocolate ko nan chagal mudun em chocolate lati ko no han tawe yehino lekkol yawu goto e ferebe cigama no wodi sukka kando ya lekkol
mu wallahi
minen wallahi de gonga wala ko min cubano ko e amin de allah fodake jonde amin do miden gidi cukabe amin be gatte jande de lekkol non nade jangirde ko hannu dan andal fu kebangal no nafa
zai amfani shi
mo département madawa o wi himbe ferobe enda gonat leydi niger wala tribe gude ciudde maaje kanyo e ko daddete ciagal mundu konnan wallobe hewbe no godi aadi gam waddande be himbe ballagam madame husseini maryam adamu kanyo woni préfet mo département madawa fillire ke dum hononi
par rapport à l'alimentation
ko darta nyomri e kaddule wallobe hoodi aadi kan woni anun UNICEF HCR MSF Vision Plus an kanni no heewi wi be gaddam ballagal fara fille jande sukabe min limayna keme taton e nogay e jetaton jonno mi don domi fa yonton de jande fuddoy min dara min gadana be jande base demle men no nadu qur'anun
e do ko darto hara fi de nagu sembe leydi watti so geji jilo e no kuyden enda gam batte renude himbe be